kuwachukua. Weta lete nitalipa sponyo wakisumbua. Munde cash cash madam mapesa. Kama nilidos jana lona weza kesha. Juu ya mahangoba kuna teka weya dufu. Sheretu naipige watupige marufuku sawa. Most most atuna mbio hii ni lifestyle. Vile unaiona na kupea hivi live life. Live love life hainaga twice. Kani moto sana na katuliza na ice. Kana tulia tungi tungi. Jack na glass na mamtungi. Tungi, tungi. Babla, stambla na mamtungi. Tungi, tungi. Jack na glass na mamtungi. Tungi, tungi. Babla, stambla na mamtungi. Jicho nyanya juu ya mastanas. Kaina nyonga bado wewe ni lana. Drip ni skimpi, ficha chini ya dera. Haina mana, mama kupela ana. Niko back left kwa cup, make up na dab. Taxi driver, shanoki ya nanita my love. Na muingiza, vile ntengiza Ibiza. Nirudi keja na rent shopping na kipizza. Na mzinga of course, sijaienda loss. Sasa nikienda off, bado niko on course. Oh yeah, by fire, by force. Hatu force issue, tuko hapa zape na maboss. Most most atuna mbio hii ni lifestyle. Vile unaiona na kupea hivi life life. Live love life, hainaga twice. Kani moto sana na katuliza na ice. Kana tulia, tungi, tungi. Jack na glass na mamtungi. Tungi, tungi. Babla, stambla na mamtungi. Tungi, tungi. Jack na glass na mamtungi. Tungi, tungi. Babla, stambla na mamtungi. Shots fire tunapulizia. Relax kome sota ntakufulizia. Niko hapa VIP wakinyulizia. Nakalika nikali sutakumilia. Shots fire tunapulizia. Relax kome sota ntakufulizia. Niko hapa VIP wakinyulizia. Nakalika nikali sutakumilia. Tungi, tungi. Jack na glass na mamtungi. Tungi, tungi. Babla, stambla na mamtungi. Tungi, tungi. Jack na glass na mamtungi. Tungi.